Dominia Records.
Ifra.
Suraya penzi limeja kibaba, na kwenye ngome ya mapenzi wewe kwangu ndo mlezi, basi nipe yote baba nimalize, nazi vurugu kiwanjani, nani kosha moyo mayani, wewe wewe, na usije kaniteketeza vibaya vibaya. Ujue mwenzako nina wivu ile mbaya. So my baby I'm happy, 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 happy. Oh, oh, oh. So my baby I'm happy, 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 happy. Oh, oh, oh. Kwake sina kiburi wala jeuri, amenikamata
mabusu kere kere. Atutaki makelele.
Na tena namfungia nane, atoki akitoka na nukia ubani. Kama baby boy niko na wewe, nakupenda baby boy, washangaze vijiba vya roho, nazivurugu kiwanjani, zanikosha moyo mayani. Usije kaniteketeza vibaya, vibaya. Oh. Ujue mwenzako nina wivu ile mbaya. So my baby I'm happy, 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 happy. Oh, oh, oh. So my baby I'm happy, 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 happy. Oh, oh, oh. Kweli kusadiki kwa choma paka utie kidole, nae kanipenda sababu nimefundwa mkoleni.
Happy, happy, happy. Oh, 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 oh. Happy, happy, happy. Oh, 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 oh.
Ifra.